Blog Talk Radio.
Cyane Thomas bica mu mpaka muri ino ndirimbo ya Kiliziya Gatolika, indirimbo Nzasanga Maria ikunze guherekeza abantu batabarutse, abantu bitabye Imana. Nshuti muduteze amatwi, murumva radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite muri kano kanya saa cyenda z'amanywa n'iminota 32 isazi Washington DC, tukajya na saa tatu z'ijoro n'iminota 32 isazi Buruseli, i Paris n'i Kigali. Uno munsi turi kwa kane tariki ya 17 Nzeri mwaka 2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito. Turasezera ku mubyeyi Koleta Bamususire. Ikiganiro tugiye kubagezaho muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ubashuhuje, dore ko tutari tunaherukanye. Mukaba kandi muri kumwe na n'inshuti n'umugenzi Sixbert Musangafura. Sixbert n'umuvandimwe, reka ndebe niba wahageze. Ndakuruzi neza cyane, ubu ngufunguye mikoro nagira ngo uyifate usuze inshuti za radisha ko ziro zitwumva. Noneho uzibwire n'ibikubiye muri kino kiganiro tubaye twihanganishijemo umuryango wa Theogene Rudasingwa, umuyobozi wa Ishakwe, w'ishyaka Ishakwe, n'abavandimwe be aribo Gerard Gahima na Dorine Kayitesi n'abandi bose bo mu muryango. Abo bose rero turabihanganishije. Sixbert rero afata ijambo akavuga ibikubiye muri kino kiganiro. N'impamvu
mbanje kugusuhuza Bwana Joseph Ngarambe, uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane Sixbert, uraho?
Uraho, urakomeye. Nagira ngo nyine mbwire abatwumva, abakunzi ba Radio Ishakwe, ko uyu munsi koko dufite iki kiganiro kidasanzwe, gifite inyito. Turasezera ku mubyeyi Koleta Bamususire, akaba ari umubyeyi w'umwe muri bagenzi bacu, umubyeyi wa Dr. Theogene Rudasingwa watabarutse muri iyi minsi, akaba yasezeweho uyu munsi nk'uko tuza kuvuga muri iki kiganiro. Nagira ngo rero nsuhuze abumva iyi radio nk'uko nawe wari umaze kubasuhuza, bityo ngahita nkomerezaho nyine ibyo twabateguriye. Uyu munsi koko umuryango wa nyakwigendera Koleta Bamususire n'inshuti z'umuryango bamusezeyeho. Nyuma ya misa yo kumusezeraho yabereye ku Kiliziya, St. Peter's Catholic Church y'i Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi mu mwanya washize ubu aruhukiye ahitwa Gate of Heaven Cemetery muri Maryland naho aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turihanganisha umuryango we asize twifatanije nabo mu kababaro ntitwashoboye kubatabara kubera icyorezo cyafunze imipaka icyorezo cyahungabanije ingendo hagati y'imigabane y'isi iki kiganiro kiravuga ku buzima bw'uyu mubyeyi nk'uko mu mwaka wa 2004 yabutekerereje umukobwa we Doreen Kayitesi kigasozwa n'ubuhamya nyine bwa Doreen ku mubyeyi we ubwo bahamya akaba yabukoze nyuma yuko atabarutse umubyeyi Koleta Bamususire yavutse ku itariki ya mbere mutarama 1929 atabaruka ku itariki ya 16 Nzeri mu mwaka 2020 afite imyaka 91 asize abana batatu muri bane yabyaye Gerard Gahima Théogène Rudasingwa na Doreen Kayitesi umwana we wa kane Edita Abatesi yitabye Imana muri 83 azize impanuka y'imodoka Edita Abatesi yari ubuheta ni ukuvuga ko yari yaravutse ari uwa kabiri hagati ya Gerard Gahima na Théogène Rudasingwa nyakwigendera Koleta asize kandi abuzukuru 8 kino kiganiro kije uwo mubyeyi nyine amaze amasaha makeya aseziweho muri ruriya muri iriya kiliziya navuze hejuru ikabiri Maryland aho yabanaga mu buhungiro na babiri mu bana be mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turaza kumva aho Koleta abwira bucura bwe Doreen Kayitesi ubuzima bwe n'urubyaro rwe gupfakazwa kwe no guhungana abana bane bari bakiri batoya bakava zazaza ku ivuko bageza Rwamagana nyuma gakomereza guhunga bagakomeza guhunga bageza Tanzania Burundi na Uganda byamubereye inzira y'umusaraba ariko abona imbaraga zatumye yirwanaho ndetse ajyana n'abana mu mashuri abana be uko ari batatu bose bagiye ku rugamba rwa FPR Inkotanyi mwikubitiro yatahutse mu Rwanda yakundaga bihebuje FPR Inkotanyi imaze gufata igihugu mu gice cya kabiri turaza kumva ubuhamya bwa Doreen Kayitesi aho nyina atanga ubuhamya ku mubyeyi we turashimira umuryango we kuba waduhaye uruhushya rwo gutangaza buno buhamya bwombi iki kiganiro nk'uko Bwana Joseph Ngarambe yabibabwiye cyateguwe na Joseph Ngarambe na Sixbert Musangamfura nagira ngo rero tudatinze duhite twumva ubuhamya bw'uwo mubyeyi
urakoze cyane Sixbert nshyizeho buno buhamya ntabwo twabonye ukuntu turi ubutunganye buratangira butinze gatoya mwihangane hari amasegonda makeya uratangira rwose mu kanya gatoya mwumve rero umubyeyi Koleta Bamususire mu mwaka w'umubyeyi
Thank you. habayemo igihe cya Parimuhutu igihe cya Parimuhutu ubuzima twabayemo bishe se w'abana bamaze kumwica intambara iraba turatoroka tugenda tuzerera umuntu wese atana n'undi nyuma baje kuvuga yuko kujya Rukinga abantu bajya mu nzuzi za Rukinga mfata ikimodoka n'abana
hanyuma se kugira ngo uve Rukinga kugira ngo umaze kumenya yuko yapfuye noneho byagenze bite kugira ngo uzajye kubona iyo modoka wayikuye he yagusanze hehe ko twumvishije yuko hariho bamwe bari bahungiye muri za misiyoni
nari mu misiyoni ya zasa niho hari hateganye n'iwacu niho nagiye mbona ibimodoka bijyana abantu biberekeza Ndega za Rwamagana nyuma tugenda tujya Rwamagana tuhageze tujya mu mpunzi zari zihateraniye nyuma mpageze njyewe aho Rukinga irananira abana bararwara barasonza turi mu mazi y'ibyatsi mu tuzu tw'ibyatsi ku nyanja nsanga kugumya kukandagara ubuzima bunaniye mpera ko hari nijoro ndi kumwe n'abandi bagore nabo bahunze badafite uko bagira nshya ko nterura abana ndabaheka abandi bamwe ndamuheka abandi mbafasha mu kuboko ndabakurura twari twegereye inyanja tugezeyo ndahagarara mpagaze ntangira gutekereza uwo nshyiramo
ubwo se wari ugiye kugira ngo mwese hari ukwiyahura bose bakirunda mu nyanja abana bari bishwe n'inzara
bose nkabanza nkabashyiramo narangiza nanjye nkishyiramo niyo migambi nari mfite igihe gihagaze umwana w'umukobwa wa kabiri yari afite imyaka ibiri uwa kabiri umukuru yari afite imyaka itanu uwa kabiri afite ibiri n'igice abandi ari impinja nyuma rero ngira imigambi yuko nabashyiramo ubwo natekerezaga ko mbanza gushyiramo abakuru arangiza nkakura abatoya nabo nkabashyiramo kuko abakuru ari bo bari bazi ubwenge nabanzaga kurwana nkashyiramo abakuru nyuma wa kabiri igihe duhagaze kuko yari azi ko hariya bajyana amasafuriya yo kuvoma atangira kumbwira ngo nta safuriya twazanye abimbiye ndahagarara ndibaza usanga uyu mwana ntabwo azi ubwenge bw'inyanja n'ibindi usanga ari marayika w'imana ubimubwiye nshaka ko ndahagarara ndapfukama mbita amavi hasi ntangira kubwira imana ngo izanyikurire kuri iyi si ntazongera gutekereza ibintu nk'ibyo nshaka ko ndasenga ndagenda nsubirayo abakecuru bambaza ngo nari ngiye he hari nijoro nka saa mbiri ndabahisha ndabihorera maze kubihorera kuko ubwo sinajyaga gufata iposho sinajyaga kuvoma narabagumanaga ntafite uwo mbasigira nta kindi haciyeho iminsi nk'ibiri mbona bambwiye aho umukecuru uri mama wacu nawe utagira abana n'abandi mpera ko ngumana nawe akajya agumaho noneho akasigara n'abana nkajya gufata iposho nkajya kuvoma igihe kigeze umukecuru bamubwira ko umukobwa w'abatanzaniya ashaka kujya usanga atari bunsi ngira ko nanjye turagenda tujyana n'abajya Tanzania tugenza amaguru mu misozi dukurura abana twikoreye ibipfunyika turara mu bihuru tugera Tanzania agezeyo asanga kibariyo kubari Burundi atekereza kujya i Burundi nanjye nemera yuko tujyana iyo ngiyo nabwo tukajyayo n'amaguru tukagenda turushe tujya i Burundi tugenza amaguru tukageza za Tanzania tukazaruka tukajya i Burundi tugera i Burundi
nako Tanzania harimo na Rukinga nta mashuri y'abana na Tanzania
amashuri yo nta nubwo abana bari batangira kwiga abantu bari batangira kwiga ariko ubuzima buruhije cyane ariko cyane cyane nkagenda nshaka gukurikira uwo mukecuru kuko ntafite uko mbigenza mbagenda. Nyuma turagenda tujya Tanzania ahantu hitwa Muyenzi. Tuhageze bukeye tuhava tujya inkingi za Kigamba i Burundi tubayo. Igihe kigeze haratunanira abantu bongera bagaruka tugaruka Tanzania. Ariko ubwo umuntu yabaga aho atungwa no kujya w'iposhuriri ntacyo dukora nta kindi nta n'igitekerezo. Hanyuma muri 65 nageze Tanzania, umukecuru we yasigaye i Burundi narakosubira i Bugande. Muri 65 njya mu mpunzi. Ubwo rero abana bari batangiye gakuri kujya mu ishuri, bajya mu ishuri tangira guhinga no gusanga abandi bahinga basenya bavoma turakora. Ntangira kumenya imirimo, menya kwiyubakira inzu, menya kwikorera buri kintu cyose. Tugumaho rero dutyo abana, Imana niyo yabatangiriye, nkabona abantu bo mu misiyoni barabatangiriye bakiga, tugahinga, tugasenya, tukavoma, tukajya muri ibyo abana bariga barakura babaho.
Twagombaga no kujya guhingira,
twarahingiraga ibyo kurya, tugahingira abanyankore bakaduha ibitoki, tugahingira ifaranga rimwe niryo ryahingirwaga ukarikoresha. Abana bacu ntabwo bari bazi ibyo byo kwambara neza, bagiraga ka inifomu bwiruka bakakigana bwiruka kamesa, bakamenya nabo gukora imirimo. Umwana w'imyaka 6-7 akaba azi kuza kuzana udukwi, azi kuvoma utuzi, bakagufasha mukiberaho. Ubwo rero nanjye icyo gihe nirwanyeho cyane, bitangira ko abagore bose batagira abagabo tukirwanaho, tukitutirira, tukiyubakira, tukihingira, tukihahirira abana tukabona baragira. N'abandi Batutsi nabo abantu bakuru bamenye ubwenge, bari barakize ariko babashije ibintu by'imirimo barabikora. Twaragendaga tukikorera imirimo yose turayikora, kugeza ko abana bakura bakiga bakabaho. Tukageza rero n'igihe bakura nyine bakiga bakarangiza tukabatekerereza. Ubwo twahunze
maze icyo gihe n'icyo gihe cyo guhunga nko mu banyankora aho ngaho mwagendaga mukajya guhaha. Icyo gihe abo banyankore mwahingaga nk'ahantu hangana n'iki? Mwagendaga urugendo rungana iki? Babahembaga ibingana iki? Mukari igihe kingana iki?
Twagendaga nk'amahiro 20, nk'amahiro 30, ukagenda ukabaza mu rugo bakaguhakanira, ukabaza ahandi bakaguhakanira, ukagenda ukagera ahantu bakakwemerera, bakagupimira aho uhinga, waharangiza bakagutemera ibitoki ukabyikorera byakunanira ukabibika.
Hanyuma se wabibika waba umuntu ageze imuhira uzanye ibyo kurya, mwabiryaga nk'igihe kingana iki? Ku buryo mwabimazaga nk'icyumweru kugira ngo usubireyo?
Kamaraga nk'icyumweru. Ubundi iyo wabizanaga mugenzi wawe atahashe, nawe waramuhaga, nawe yazahaha akaguha ukamara icyumweru. Ubwo rero ukaba ufite umwanya wo kujya guhinga, kandi wagombaga no guhingira n'ifaranga kugira ngo ubone agasukari, ubone uduta, abana bamwe bashakaga uduta, ubone akara. Kandi icyo gihe bahingiraga ishiringira imwe bitoya.
Ubwo rero ubwo se nk'ubwo ngubwo nk'umwenda nk'umuntu uko wumva igihe cyose wabaga wagiye mu banyankore gushakisha ibyo kurya, nk'umwenda noneho wawe w'abana wavaga he?
Akabana nako gashiri nako gafaranga waguzaga, ariko iyo wabonaga gateyiteyi warakambaraga n'agapira cyangwa akajipo, ibyo byose wagiraga. Kandi ukaba uri muri ako kazi ugomba gucana n'akariro kugira ngo abana babeho ubundi ugura ka peteroli kugira ngo abana babone uko basoma basomera ku katadoha ubwo rero ukagerageza mbega kugira ngo urebe n'agasabune nakunyu kandi kose nuko ariko ubundi twako twageze aho turahinga byo guhaha tubibaho ndetse nari nariteriye n'urutoke ntabwo ninongeye guhaha ibitoke twageze aho duhinga imyaka ibishyimbo ibijumba tukarya
ubundi se muri kamere y'abanyarwanda ko tubizi yuko nta mugore ututira ngo yubake inzu wowe wabishoboraga gute kandi muri sosiyete y'abanyarwanda ubundi nta mugore wubaka
yewe narubakaga naratutiye ndubaka akazi ukagenda ukajya kwahira utwatsi ukagasakara ugahamaga wananirwa ugahingira kurira ugahamagara ugahingira agafaranga
wenda na nijoro kugira ngo batamenya yuko wabikoze ubwo wenda
oya ntabwo ubwo twari twaramaze kubona ibibanza byinshi ibanza tumaze kubibona noneho dutangira guhinga dutangira n'ibyo narebaga acumbitse mu tuzu tw'abandi ntangira kwituturira abantu ndetse batabona ko ryabishobora ariko narashoboye ndabikora kurira sinuriye kujya guparasa ariko wahingiraga agafaranga ugahabwa uwo mugabo wubaka akaguparasira cyangwa ubundi wajya gusakara ukurira ingunguru
ubundi se ubundi nk'iyo umuntu ari umubyeyi umwe biragora kugira ngo ubashe kugira ngo ukontorore imico y'abana cyane cyane bakiri bato uri umwe wewe wabishoboye ute kugira ngo bashyire ku murongo bamenye ubwenge bumvire kandi uri umubyeyi umwe ubundi na ndetse n'abafite ba se na ba nyina b'ibikibazo
ubundi twarabishobora gusibye ko wenda nk'abagore badafite uko bagiriye babaga bapima inzoga bakagira bate barabinanirwaga ariko nk'iyo wabaga wibaniye n'abana bawe mu nzu batazerera batagira aho bajya byarakoroheraga warabatozaga neza kandi ukabigisha ukabagira ku buryo jyewe n'abana banjye batigeze abana ba gatatu jyewe abanjye babaga ba mbere ntabwo bigeze kandi n'amashuri n'ikimenyimenyi bagiye biga mu mashuri y'abakire kuko ntabwo bigeze baba ba nyuma ntabwo bigeze baba aba gatandatu na karindwi sinabibonaga kuko jyewe n'imana yabiteraga iyo wabaga wisengera kandi jyewe mu buzima bwanjye bakiri batoya igihe nazereraga aho za Burundi n'ahandi ntabwo nabajyanaga kwa muganga nararwaraga nkabasengera bagakira nanjye narwara uko ndwaye nkabasengera nkabaha utunini bagakira ntabwo nigeze njya muri ibyo ngibyo hanyuma rero ukabatoza neza ukabigisha utazerera nijoro nta kindi byari byoroshye n'umuntu yabaga birerera bo wenyine ntabwo byabaga biruhije kandi nabo mu minsi yashize bashoboye gukora turafatanye dufite imyaka mike no kwiga barabishobora simvuga ngo nicyo cyenyine n'abandi bagore nabo bandi bari bafite bene ibyo byo kwihatiriza twarafatanyaga tukirerera abana kandi ntibagire icyo baba
muri rusange si ubuzima bwo mu buhunzi wowe ikintu cyo wabwira abanyarwanda cyangwa se abantu bakunda guhunga igihugu bumva ubuzima bwo mu buhunzi wabuvugaho iki
ubuzima bwo mu buhunzi burananiranye cyane butera ingorane nyinshi ariko kandi iyo abantu bafite kwihangana nk'uko twabigerageje tukihangana tugakora byose tugakorera abana natwe tukikorera kandi tukihangana byatumereye neza abana bigiye haruguru dutangira no kubabwira yuko uburyo bwo kumenya ko guhunga atari byiza ko tugomba kugerageza ukuntu tuzongera kwigarura mu gihugu cyacu bakura babizi bariga ariko bakiga bazi ko ari impunzi natwe bidutera intege kugeza igihe batangiye kuba bakuru batangira natwe kutubwira ko nyine bafite nabi igitekerezo cy'uko twakwigarura mu Rwanda rwacu. Noneho rero bari bigiye haruguru tugatanya nabo twihatiriza kugira ngo tujye mu gihugu cyacu mbega.
Kose nyuma yaho ko abana bari bamaze gukura bakora bagufasha mufatanya, nyuma yaho nk'iyi ntambara y'ejo bundi itangira kuyo kubohoza igihugu cyacu, ko twumvishije yuko bose bafashe umuhanda bakagenda bakagusiga mu nzu, wabyakiriye ute?
Njyewe bari baranjyanye mu itawuni banjyana muri Kenya ngumayo nabo bakora akazi. Hanyuma umwe yitwa na Gisida w'umukobwa, abasigaye uwundi mwana muto yari Bugande yiga, abo babiri bari barangije kwiga, umwe yari arangije kwiga ari we watwaye. Nyuma rero ngaruka Kampala ntageze bashyira ko barahaguruka bose, noneho na wa mwana wa wundi w'umukobwa mutoya wari ugeze mu sene ya gatanu mu ntambara ya Museveni nibwo yagiye mu gisirikare. Kandi abenshi bose abo bana b'Abanyarwanda bayigiyemo barabimufashamo, kuko bari bafite twababazaga igituma bariho bajya mu ntambara yo kwa Museveni, bakatubwira ngo bagomba kujya kwiga uko intambara zimeze kugira ngo igihe nikigera nabo bazabone uko birwana. N'uwo mwana w'umukobwa wanjye nawe ajyamo ati ishuri aragenda n'abandi bana b'abakobwa benshi bose, nta nubwo twari tumenyereye ko abakobwa bajya mu ntambara, ariko abana benshi b'abakobwa nabo bavuye mu mashuri bahera ko baragenda biradushobera bajya muri iyo ntambara. Hanyuma rero mu ntambara bose barasize baragenda, ariko ntabwo numvise bimbabaje, basize muri Kampala bajya mu ntambara, nanjye ntera ko mbona ko ubuzima bwo mu itawuni butashobokeye nisubirira mu mpunzi wacu ahantu hitwa Rwikube ngumana n'abandi tugera ko dutangira kugumya tugerageza nyine uburyo bwo kwifasha no kubafasha nabo muri ibyo bari.
Wowe se nk'icyo gihe cyo bagusize bumvaga ubundi umuntu agiye ku rugamba batazi ko azagaruka, wumvaga ubyakira ute kuba warirereye abana none bakaba bagusize bakajya ku rugamba bose icyarimwe? Wumvaga ubuzima bwawe bumeze bute kuba abantu bagusize aho ngaho nta bagusigiye, bagusize mu mujyi umaze gukura, wowe wabyumvaga ute, wabyakiraga?
Yewe nabyakiriye neza kuko ntari jye jyenyine, bose abana basize base basiga ba nyina basiga abagore abandi baragenda, nabyo twabyakiraga neza kubera yuko iyo ukora icyuzi ntabwo kigutera impagarara. Twari turuzi ko bagenda abapfuye bagapfa badapfuye bagasigara, ariko icyari kiduteye imbogamizi cyane mu buryo bwo kubohoza igihugu cyacu.
Nyuma yaho mumaze kumenya yuko noneho hariho kubohorwa kw'igihugu cyacu, mwabyakiriye mute, mwaje mute, mwumvishije bimeze bite kugira igihugu?
Uko twihanganye
ndabikubaza kugira ngo noneho komparinga urebe, noneho ugereranye ubuzima bwo mu buhunzi urebe no kuba umuntu yagira igihugu akitwa umunyarwanda akagira pasiporo akagira uburenganzira, we nk'umuntu mukuru iyo urebye ubona bimeze bite?
Yewe mbona igihugu kuba umuntu ari mu gihugu cye n'ibyo yaba akena n'ibyo yaba adakennye aricyo kiruta byose. Ikindi cya kabiri cyo twashimye Imana ni uko twihatirije n'abo bana bacu bakihatiriza, ufite umwe akamutanga, ufite babiri akabatanga, benshi bakanagwamo ariko bagwamo ntibibe impagarara cyane ngo umuntu yumve ko yihebye. Icyo twari tugamije cyane ni uko icyo twakora cyashyika kikagaragara.
Ariko abantu benshi bakunze kuvuga yuko ngo na kera hose abanyarwanda baryanaga imiryane y'abagabo ariko wowe umuntu umunyarwanda wa kera ubona koko abanyarwanda kera hariho amacakubiri cyangwa
jewe iby'amacakubiri bigizwe by'abahutu n'abatutsi ntabwo byari ngombwa icyari ngombwa iyo abantu uko babaga bareshya mu gaciro kabo mu mitungire yabo mu kubaho kwabo ibyo twumvaga twabonaga tubonesha amaso yacu twumvaga abahutu ari abajya guhinga n'abatutsi bakennye bakajya guhinga bakajya mu bahutu bakitwa abahutu ariko abo twabonaga bameze neza bafite amatungo yabo n'ibintu byabo barashingiranaga bakabana abo ngabo nabo bahinga ntibabijemo ngo barobanure bavuge ngo uwo ni umuhutu undi ni umututsi ibyo ngibyo icyo gihe ntabwo twabibonaga
byaje se kuza bite kugira ngo noneho imyiryane mu banyarwanda itangire
byazanywe na politiki politiki yabizanye n'abakoroni nyine babizanye baza kuza kuzana ibyo bintu bituma rero abantu babyinjiramo bavuga iby'abahutu iby'abatutsi ibintu byinshi ariko ubundi uko twabibonaga twebwe mu gihe twabereyeho twabonaga abantu cyane cyane biba mu kuntu bareshya mu matungo yabo mu mibereho yabo ababayeho nabi bakashingirana bagasangira abari neza bagasangira ariko ntabwo iby'abahutu cyane abahutu iryo zina baryitaga abahinga abantu bajya guhinga akaba ari bo bitwa abahutu ariko twebwe ntabwo mu mibereho yacu ntitwari tubizi ko n'umukire aba umuhutu cyangwa akaba umututsi
nk'iwanyu bivugwa yuko ukomoka mu banyiginya abanyiginya bakomeje baba bakomoka mu bamenege wowe mu gihe cya kera mu ivuka ryawe cyangwa se mu kigero cyawe cya kera wowe wabonaga hari amacakubiri ku buryo umuntu yarebwaga nk'umuhutu undi akarebwa nk'umututsi undi akarebwa nk'umutwa ibyo bintu byaje bite
ahubwo jyewe umuntu uwo ntavuga rwose nanjye mu rubanza ni umutwa kuko ari we abanyarwanda baretse bakamunena ntibamushingire ntibasangire nawe akabaho atunzwe no kubyina akabaho atunzwe no kujya hanze ntabe ariko ibyo byitwa iby'abahutu n'abatutsi witwaga umuhutu uwitwa umuhutu yabaga ari umukene akaza umwe agahinga undi akajya mu rugo akenga inzoga akanywa ntibamunene akabatekera akabakorera bajya ibwami guhakwa akajyana nabo bagaheka ariko abatwa nibo nemera yuko abanyarwanda babahaye akato kuko banze no gusangira nabo naho biriya bintu byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi byari byaturukaga iyo umwe yakenaga akagenda yajyaga kuba umuhutu agahinga yaza yirwanaho yagira ubuhake bwiza bamuhinga n'ibindi akajya kuba umututsi agashingirwa akamerera neza wa wundi w'umututsi wamaze inka wabuze ibintu akagenda rero akajya kuba umukene akajya kuba umuhinzi akitwa umututsi ibyo ni byo nabonye
ariko ubundi ko nakuze numva umuntu atishimira kwitwa umututsi ubundi ubututsi bwavugaga iki
ahubwo kwitwa umututsi iyo bitaga umututsi babaga basobanura ngo ni imbwa ngo ni umunebwe ntabwo baryitaga abantu cyane ryo zina ryaje hanyuma nk'uko iry'abahutu ryaje ariko mbere iyo babaga bita umuntu ngo kanaka ye ngo ni umututsi ubwo babaga bavuga ko ari umunebwe cyangwa ngo ni umututsikazi babaga bavuga ko ntacyo ashoboye ahubwo uwitwa umututsi aho kumwitwa bamwitaga imfura ntabwo bamwitaga umututsi bamwitaga ngo uriya kanaka ni imfura ariko iyo bavugaga izina ry'abatutsi imbere ryari rigayitse cyane babaga bavuga yuko umuntu ari umunebwe wa wundi utazi kwiyororera utazi kwikorera ibintu
ariko iwanyu ngo mubanyiginya babahindura mwagiraga n'inshuti z'abahutu mukagira inshuti mukagira amacuti yanyu ku buryo mwasabanaga mukaba mu
reka ibyo twose nabikubwiye kare ko ibintu n'abo bakene bitwaga abahutu baraba nabo bitaga abahutu babaga bari aho ngaho bagahinga bagahingira urugo bakubaha bagahabwa inka bakenga inzoga bakaza bagatereka bakajya mu nzu bagakora ibintu by'urugo abandi batutsi b'abakene nabo bagahabwa ibyo kuragira inka bagahabwa ibyo kujyana na ba shebuja iyo bajya guhakwa mbega bagakora iyo mirimo noneho rero abantu bamara kongera kujya hejuru inka zororotse ibintu byose bibayeho bakagenda bakajya kwibera abatutsi ku buryo no mu gihe cyacu cyo twabayeho abo bita abo bahutu bageragaho bakabanza bakabavuga ngo se ngo ko kanaka uriya bamushingira ngo yarihutuye ko ngo ni ukuvuga ko urabyumva ko ntaho bifashije bavuze yuko bya bindi by'umuhutu yabivuyeho yagiye kuba umututsi akamushingira no mu gihe cyacu abakene ntabwo bashingiranaga n'abakire ariko uwamaraga gukira wese yarashingirwaga agasangira
n'abantu kuri iki gihe batekereje kuzana amacakubiri batangira kuvuga ngo abantu barabahatse bayagize ariko noneho wagereranya ute uko guhakwa kw'icyo gihe no guhakwa kw'iki gihe wabigereranya ute
ntabigereranya igituma ntabigereranya n'ikintu
kubera yuko ubundi muri iki gihe iyo umuntu ufite umukozi aho ariho hose mbona nta muntu udahakwa ariko wewe wabigereranya ute
uko mbigereranya ni uko nguko iyo umuntu yahakwaga mu rugo bakamuha inka bakaba umugaragu wabo iyo yitwa ubwoko ubwo ari bwo bwose ku buryo na ba bandi b'abakene ba bana b'abakene babaga mu ngo bitaga b'abahutu babaga mu ngo zo kwa ba shebuja iyo bahatindaga baranabarongoraga ariko uwo mwana yavuka ati bavuke bamwita ngo ni umuhutukazi akaba umwana nk'abandi ikindi cya kabiri nenda kukubwira ubwo buhake bw'ubu nubwo babuvuga uragenda ukajya mu rugo ukaba umucashuro ugakorera amafaranga
yafataga izina rya nyir'urugo iyo babaga bamurongoye yigishaga akagendera muri famili yawe
baramurongoye akagendera mu ifamili yo kwa shebuja ntabwo yabaga akiri muri ibyo ngibyo yabyara akabyara abana nk'aba bandi ubwo rero icyo twenda kuvuga kigaragara ubwo buhake bwa kera n'ubwo buse ko umuntu agenda akajya gukorera amafaranga mu rugo yamara kuyakorera ejo akazagera aho ngaho ubufaranga bukaba buke akagenda ariko umuntu kera yakoreraga inka yamara kuzibona nawe akazamuka akabona uko abaho yego yakosa bakamunyaga ariko yaba adakosheje bakamureka kandi haba n'abo ngabo b'abakene nabo babaga bari aho ngaho bashyingirana bari aho ngaho bakarongora abakobwa babo noneho bakabagira abakire bakabakiza ikindi cya kabiri nenda kukubwira cy'abatwa nacyo nikubwire aho babarenganyije ntabwo icyo nk'abantu bazi iby'imana cyangwa bakamenya iby'isi usanga nta buryo bw'umuhutu n'umututsi buriho kubera yuko twamaze kumenya ko byose imana iteremye itateremye turi abahutu n'abatutsi ariko hari icyo nenda kuvuga kigaragara cy'umutwa bamushyizeho cyo kumunena no kutamushingira ntibimwiyegereze nk'abandi ariko igihe kindi mu mateka ya kare hari abatwa bitwa basiketi Rwabugiri yakugenze busiketi yari umutwa aramukunda aramuha inka arashyira mu misozi aranamushingira wabivaho ariko abandi ntibabibakuyeho
ubu wese uwo muri icyo gihe cya kera wagira inama isi nk'abikizi cyangwa abanyarwanda
cyo abanyarwanda bakwiye kwifata nk'abanyarwanda ntibifate intoki bagombye gukurikiza ibintu by'amoko ntaho bihuriye ari mu buryo bwa gikirisitu ari no mu buryo bw'uko abantu bamaze kujijuka babireba urareba n'ibyo byatugaruriye ingaruka iyo kumva ibintu by'abantu ngo abazungu bakubwiye ibi abantu bakubwiye ari iby'abatwa ntibifite agaciro ari iby'abahutu ntabyo imana icyo dukwiriye kumenya ni ukureba ibitekerezo byacu n'imibereho turimo tugatekereza u Rwanda rwacu bihore bitubyabira ingaruka zingana cyangwa guhora woshywa n'abandi
cyane nk'amwe mwabaye mu bakunzi mukavuga mu kundi mu kira ni nk'amwe mwabaye mu bakunzi iyo murebye nk'abantu bazerera n'abana hirya no hino noneho mukareba uburyo ibyo mwaciyemo nibyo mubona atari ikibazo gihangayikishije abanyarwanda
icyo kirahangayikishije cyane nkatwe abantu bakuru twarebye ibintu byinshi biraduhangayikisha cya mbere tubanza kuvuga ni nk'icyo kibazo cy'amoko kuko igihe twahunze ntabwo twahunze turi ubwoko bumwe bamwe barasigaye abandi bibwira ko bashobora kugenda tugiye ntabwo twitoranyije ngo uyu ni kanaka twaragiye turafatanya turihingira turikorera hari benshi bagiye no muri politiki bitaka abahutu abandi ki ariko ntabwo icyo twagiyeho ni ugutekereza iby'igihugu cyacu tugikunze tubireba ntabwo rero ibyo twebwe twagiye igihe twahunze ntitwagiye tureba ko kuko byabara ryo guhinga n'ibindi twabigezeho iby'ubukene tukabigeraho byose tukabimenya ariko ikintu abantu bakwiye kumenya bakareba cya mbere kimwe ni ukumenya imibereho yacu n'u Rwanda tukamenya ko dukwiriye gufatanya kuko tuzi ingaruka zacyo kuko n'abashutswe ntacyavuyemo ibikorwa byabaye muri 59 ntacyo byunguye n'iby'iki gihe nabyo ntacyo byunguye icyo twakora ni ukubona ko twashyiraho imbaraga zo gukunda igihugu cyacu tukagikorera naho gutekereza ubwoko n'imico mibi ntabwo ari byiza twe tugomba ko icyo twarwanira ari amahoro y'igihugu cyacu
ariko abana kera twakuze mukomeza mutubwira ngo u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki ku buryo twembe twahoraga dutekereza yuko tuzagenda tugasanga ahantu hari iriba ririmo amata aho si ukugira ngo dukure dukunda igihugu cyacu niyo mpamvu mwakomezaga mubivuga
biriya byo gutemba amata n'ubuki ibyo byo ntibabivuga kuko ku isi ntahatemba amata n'ubuki ariko ibintu byose abantu babyifatamo nk'uko bari icyo twabaga tuvuga ni ibintu
n'imigani kugira ngo mudukundishe igihugu twumve tugifitiye igishyika
muri ibyo ngibyo ni ibiganiro ni nk'uko ni igihugu cyacu ab'iwacu batubwiraga ariko batubwira ngo igihugu cyabo bacyogeza nyine bavuga ngo igihugu cyabo gitemba amata n'ubuki ariko nyine iyo ni imivugire ni nk'igisigo mbega babaga basiga bashaka kwereka abantu ko bwa kera mbega bwa mbere ikindi cya mbere nko mu bihe byacu nta nubwo abantu bajijukirwaga ibyo bintu uko byifashe niba hari n'abari bafite impagarara mu bihugu ariko muri icyo gihugu ariko twaje kubijijuka ari ubwo haje politiki haje ibyo bintu bagatangira kwisubiranamo no gusobanura n'ibindi bamaze kuvuga ibyo by'abahutu ibiki ariko nabyo hari abatabyemeye bagiye bagira ibyo ku isi byo ntawabyitaho kuko ntiwavuga uti ntabwo impagarara zitigeze zibaho zabagaho ariko abantu bakicira urubanza bakabyikorera kuko batari bafite abandi babosha batari bafite za telefone batari bafite amaradiyo avuga batari bafite iki ubwo wenda byarakorwaga bigacecekwa byarangira bikarangira ntabwo byo gutemba amata n'ubuki ntabwo ari byo byangombwa ku isi babihari ariko nyine abantu buri munsi nyine baba bivugaho neza
ndavuga nko mu buhunzi ntekereza yuko twakuze mutubwira kugira ngo mudukundishe icyo gihugu cyacu
twarakibakundishaga nyine kubera yuko natwe twagikundaga none se urarora twarabaye mu mahanga dutekereza twibwira yuko ndetse hanyuma
ibyo twashakaga byanabayeho tutarorarora twabaye mu mahanga byageraho n'amahanga akaba yadahinduka akatubwira ngo dutahe ugasanga nabyo ndetse hari aho nko mu bihe
inani na kabiri
nka mbere ubundi twagiye muri icyo nk'abahungiye ibugande twagiyeyo turahinga bamwe barahinga bareza abandi barubaka abana bariga amashuri batababuza cyane nk'igihugu twabayemo cy'ubugande ntabwo cyatwakiriye neza ntacyo batubujije baduhaye ibibanza tugiye turahinga baduhereye abana amashuri bakiga umwana wirwanyeho ntibamurobanure ishuri mwene minisitiri yigamo akiga abashaka korora inka barorora bagiye mu kazi barakabona abandi bahabwa akazi k'ubwarimu abana twe turahinga rero ntabwo twari twarageze aho mu minsi ya mbere biradushyuhira dusanga dusa n'abantu batabyitayeho cyane ariko kiriya gihe cya 82 icyo ni cyo cyaje kudukangura cyane kiratwibutsa nacyo twarabishimye dutangira kumenya ko
habayemo ibigeze muri 82
82 batangiye kwirukana abanyarwanda ngo batahe baravuga ngo nibaje mu gihugu cyabo bagende kandi tugeze ino nabwo abaje ino barabirukana abantu bahera mu gihira nk'uko bose bamwe baraje bagwa ino abandi barazerera abandi baturongera bajya za Tanzania na Burundi abandi basigaye ino batatashye nabwo barabica ariko ibyo bintu nibyo byatwigishije kuko hari umuntu wigeze kuvuga wowe Uganda aravuga ngo turi nk'imbwa zavukiye mu gihongore mu kiraro cy'inka ngo ariko turi abanyarwanda rero dukwiriye gutaha ibyo rero cyane cyane byaradukanguye byabaga bivuze yuko tutazi nubwo twaba turiho hehe yuko turi abanyarwanda tutari abanyarwanda
bigoye cyane kuba mu buhunzi
gusa rero icyo nicyo cyadukanguye cyane ariko mbere twageze aho twagiye imahanga reka turajya turahinga turagirabe ko twicira inshuro turarya abana bariga abandi bararangiza abandi bakora imirimo y'uburyo bwose ariko cyane cyane twarabibonaga ariko tukumva nabwo n'iyo abantu babaga batekereza iby'igihugu cyacu ariko twumvaga bitazashoboka twumvaga nta kuntu tubireba ariko icyo twashimye imana ni ukubona ko ukuntu byanze kuza kandi tudafite inkunga tudafite shinge na rugero nubwo abana bacu babishiriyemo nubwo byagenze bite ariko icyo gikorwa imana yarakiduhaye irakidutunganyiriza nicyo gituma rero natwe dukwiriye kwisenga kandi tugasubiza amaso inyuma tukareba nyine ko twongeye kwishyira muri ibyo bintu byaba ari ibintu bikomeye cyane
ko nka mwese mwarimo ufite abavandimwe benshi mu Rwanda kuba mwaje mwihuta mutekereza yuko mugiye kongera mugahura mugasabana mukaza mugasanga batakibaho mwumva bya twakwigisha icy'abanyarwanda kubona ko badakwiriye kongera kugisubiranamo kubera yuko abantu bakeneye kongera
ejegetso ngaruka zatwaye benshi turabivuga n'abo bishe abenshi twebwe uko tureba urwo rubanza twarushyira ku bakomeye ntabwo twarushyira ku boroshye kuko icyo tureba ni uko ibintu byo muri iyi si bibyara impinduka nyinshi kandi abantu batazizi n'aba bantu bari mu mahanga n'ababikoze bakwiye kwihana bakareba kuko nabo ibyo batekerezaga ntabwo ari byo byabayeho ubwo rero bakwiriye nabo kwisubiraho twese kuko ubu izo ngaruka nubwo abantu bapfuye nubwo bishwe ariko ntiwavuga nawe ngo uvuge ngo muri abo bantu bishe ntabapfuye ntabwo bavuga ngo ntabahunze barahunze abandi bona bari mu minyururu ahandi ahantu hasabwa icyo rero ni cyo dukwiriye gusengera tukagisaba Imana kandi tukicuza kugira ngo amahoro azaboneke mu Banyarwanda dusabane kubaka igihugu cyacu mbona ariyo mahoro ariwo muti twashaka n'abandi bandi batekereza kubivuga hose ibyo nareyo ari cyo cyiza ari
ukubagukunda
igihugu kugira ngo natwe tubone amahoro kandi amahoro y'igihugu cyayo umuntu n'aya bose
Murume twana twanye n'abarazuruko Murarugi intego meza umujyaho Sirubabe umuta kumwiza urubarangarama mwari nani Nzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo
Murare maso hatagira umwanzu baca mu cyanzu
Murakomeze mutwane ntabwo nzabahana Amanzi w'icyatu ujye wakurura mu cyaha
Namukubita ijanja mwimure mure
Mwumure naratsinze n'imikurukundo Ntiyagikibaka
Muraze neza muti kanga mbabanya
Nikamatani chenda mukurikiriza
mufatana urunana musange mukeye
Mwizirwe muberwe nzakomeza mbarinde
Nafata mu mugongo wabaye
ishoje ikiganiro cyeyi cy'umubyeyi Koleta bamususire umaze bose makeya ashize wamubazaga nongere nibutse ko ari umukobwa w'ubucura Dorine Kayitesi nawe wagiye ku rugamba mu byuko nubwo yabaza nk'umunyamakuru ariko n'umukobwa we niwe bucura nawe akaba yaragiye ku rugamba kimwe n'abandi bana babiri bari basigaye aribo Gerard Gahima na Theogene Rudasingwa tugere gukomeza kino kiganiro nibutse none kandi indirimbo yatangiye icyo kiganiro yatangiye ubwo buhamya bw'umubyeyi Koleta bamususire ku indirimbo Inyange Yera de ari ya Kizito Mihigo kandi izo ndirimbo zombi ari yatangiye ikiganiro inegeherutse zikaba indirimbo zahiswemo nabo mu muryango tugere gukomeza twumva noneho ubuhamya bwa Dorine Kayitesi ku mubyeyi we muri 2004 niwe wabazaga ariko nyuma y'imyaka 16 muri ku itariki ya 17 z'ukwa 9 2020 kuvuga uyu munsi ubu niwe uvuga uko yabayeho uko nyine yabonye umubyeyi we umaze kwitaba Imana umaze guherekezwa reka rero tutabatindiye tuze twumve buno buhamya bwa Dorine Kayitesi ubuhamya bw'iminota igera kuri 20
nitwa Dorine Kayitesi n'abandi bacura bwa mama kuvuga ku mibereho ya mama no kuvuga kuri mama ntabwo byoroshye ariko ndagerageza mama mu by'ukuri yaranzwe n'urukundo gukunda abantu bose yaranzwe no gukunda Imana mama yari umukozi cyane akagira determination akagira ukuri muri we mu by'ukuri umubyeyi wese umuntu yamwita yuko ari mwiza ku mwana n'umubyeyi yamwita yuko ari mwiza ariko njyewe ubwanjye iyo turebye mama she was exceptional ko yagira ubwitange budasanzwe atari kuri twebwe gusa abana be n'umuryango we ahubwo kuri buri muntu wese urukundo yagiraga rwarengaga imbibi y'umuryango we ukagera kuri buri muntu wese wari umuzi ibyo ngibyo ndahamya yuko abantu benshi baciye mu maboko ye They can always testify that. mama dukora ngewe kubwange hari kinshi cyane of course kuko nari mutoya ari cyo ari mutoya ari ndi gucura hari bimwe mu mbereho ye ntashoboye kumenya cyarengeze kuko nagiye gukura abakuru banjye bagerageza kumufasha ariko iyo ukura ubona ukuntu umubyeyi yitanga akabitangira n'urukundo rwinshi mama ntabwo yari wa mubyeyi wa wundi nubwo wumva yagira ku urukundo rwinshi cyane ariko ntabwo ari wa mubyeyi uspoiling abana ku buryo abagira babaje yoya mama yari afite iyo strictness muri we wakora n'ikosa akabahana akababwira ngo sinshaka kumuzaba abana b'abagore umugore kandi mama yaba yakubwiye ngo sinshaka yuko kisinshaka utazaba umwana w'umugore ukabyumva ukamenya yuko mama yabaye serious mama rero yaratubwiraga dukura yakundaga kutubwira ngo mwe kuzajya murya mu batindi ngo mwe kuzajya murya mu mihana abatindi aho yabaga avuga abatindi hari nk'abantu ngo bajyaga guhaha mu banyankore bagerayo bakaryayo bagasangira n'abo banyankore aho babaga bagiye guhaha mama rero akavuga ngo mwe kuzajya mujya gusangira n'abatindi mutazasangira n'abatindi nakuze numva mama bivuga ndibuka rimwe nigeze kujya ahantu yari yantumye aho nari nagiye bampa amata bampaye amata ndayatereka ndirukanka ndataha baza kundega kwa mama yuko nanze kunywa amata bampaye nkayatereka nkiruka ndavuga ariko mama baratubwiye ngo twe kuzajya turya mu mihanda mama arumirwa ko yaratubwiraga umwe kuzajya mujya kurya mu mihanda kandi natwe tukabyumva nyine ni ukubera ko yangaga abana bazerera ariko mama kubera yuko yakundaga yaradukundaga cyane akatwitangira mama niyo twabaga turi mu mashuri y'amashuri yabaga atategetse ngira ngo this is what they call packed lunch ariko twebwe twabyitaga impamba yajyaga ku ishuri gukomplayininga kugira ngo bategeke impamba kandi twebwe abandi bazanaga ibyo kurya byaraye ariko mama yabyukaga igicuku akadutekera ibyo kurya akabishyira mu masorori kugira ngo nibigera lunch time iyo packed lunch twatwaye iyo twakuraga ibyo kurya byacu gusangira n'abandi banyeshuri ibyacu byabaga bishyushye ngo kugira ngo tutarwara inzoka reba umuntu wabyukaga mu gitondo cya kare saa kumi agateka ibyo kurya akabishyira mu masorori akabidupakingira akabiduha kugira ngo tubone packed lunch mama was a kind of a parent wa wundi akakubwira ngo icara usome she had to go extra mile gushakisha ibyo mukeneye byose kugira ngo byaba ari bitabaga bishaka yaba ari iki akababwira ngo akabitangira kabisa ariko icyo yababwiraga mama hari igihe yababwira ngo njyewe nzaruha ariko namwe muzajye munzanira amanota meza nuko yavugaga mama rero yagiraga umuhate akagira umuhate akagira urukundo akitangira buri wese atarobanuye twakuze tubona mu mago yacu mu rugo rwacu hari abantu benshi bari aho ngaho noneho kandi kubera yuko yabaga wa mugana atanarobanura hari igihe n'aho dukuriye yego jya gatuzana nk'abana akavugira ngo nimarebe mubarere kamubaza ubundi akatubwira ngo rega ngo uyu nguyu ni mukuru wanjye uyu ni murumuna wanjye ubundi tukamubwira ngo ariko mama ngo ngo tubwira ngo ni bakuru bawe ni barumuna bawe neza 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 akatubwira ngo ariko mwabati ngo mwagiye muri gutinde ngo rega buriya tuba tuvindimwe tukabyumva nyine avuga ngo mbatangirire mugire gute mugire ubundi akaba yaza nko mu rugo aho dukuriye dufite amago yacu akaza twajya gusanga tugasanga inkweto yatwaye amashati yatwaye ibitete yatwaye noneho tukamubaza tusesemamo ibintu wabijyanye ngo umuzashaka ibindi hari n'abandi bakene baba babikeneye tukabyubaha tukamenya yuko nyine mama agira urukundo gutya ariko akagira uwo mutima w'impuhwe umeze gutyo ubundi ngiye nakundaga kumucokoza nabona ashaka amafaranga kugira ngo ajye ayo gutanga iki nkamubwira ngo ariko mama ngo noneho ngo ubukene bwanyishe yabona noneho akansanga wenda bwite se noneho uyu mucuruzi kazi ngo ariko urabizi yuko ngo ba bucura batajya bahinduka ngo bucura ku mukobwa umwe umucuruzi w'umusirikare ngo byose ngo byaguteraniyeho umwana wa ngo se noneho byagenze bite ngo niho wagiye gushaka amafaranga nti mama nti nta mafaranga afite wajya kubona ukabona apfunyuyeyo udufaranga akatumba ubwo si wagiraga ubwo si akayaguha akishima yuko yayaguhaye ariko ukaza kuza kuyamusubiza ariko kubera urukundo rwe hari igihe cyo najyaga Nyagatare aho yari atuye yari afite abakozi be asanga ahetse abana aho bazise mama abana ni abandi ngo ni abaviyane ngo ni umukozi we yabaga yarashyingiye akamushakira umugore akagira gute afite abana ese nyina mama wabo yagiye ngo nawe yagiye gushakisha ubuzima ngo nanjye nsigarana abana ibyo se mu by'ukuri kuri iki gihe atari mama wagiraga umutima umeze gutyo ninde waheka abana b'umukozi ni ukubera yuko mama yagiraga umutima mwiza maze akabona abantu kimwe mama rero yaturaze urukundo reka turugendereho akagira customerness muri we yaba yasetinze priorities ze watangira kuzana ibyo ngibyo byo kuzana ibintu bitagendeye mu byo yari yapanze ndibuka igihe kimwe ari akantu kajya kaduseka icyo gihe twari turi Nairobi Gerard yari yaragiye kwiga kugira ngo Eugene niwe wari ufite akazi njye nari ndi mu ishuri noneho mama agiye kuba yari agiye mu kabotike kugura amata umugati utundi tuntu dukenewe araza ageze ku ntuza ku geti gutya kubitana na Eugene afite ibitabo bya bindi byo yarazanye byose amata imigati abikubita hasi arabinyukanyuka noneho abona yuko akoze amakosa arigarura avuga ngo mana yanjye ngo mbabarire umbabarire ngo kandi namwe mumbabarire rero yabaga strikti ariko yageraho akagira n'impuhwe nyinshi cyane mama yari umuntu mwiza cyane 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 kugira umutima umeze nk'uwa mama iki gihe ntabwo bikibaho mama yagiraga umutima udasanzwe iyo yabaga ahuye na challenge ntabwo yayiyereza babizi twebwe abantu dukunda kuba iyo tugize ikibazo uhora ushaka kucyegekaho ukumva ikibazo kigize kubera isanzo kubera runaka mama rero ntabwo yajyaga yagiraga ikibazo ene challenge ntabwo yerekezaga ku muntu uwo ari we wese she would face it herself. Akajifesinga, akajisofinga, ariko atumvishije yuko cyamuguyeho cyangwa yagize ikibazo kubera umuntu runaka. Ugiraga umutima w'urukundo kandi w'impuhwe cyane. Imana imuha umugisha. Rero mvuze kuri mama bwakwira bugake. Mama yakundaga igihugu cyane, yakundaga u Rwanda bihebuje, Ndibuka tujya mu ntambara. Hari ikintu cyo njya nibuka, naragiye twari tugomba kugenda, noneho ndagenda mfata agiye kubona abona mfashe imbunda, mfashe igishakoshi ndapakinga, arambwira ngo gusa ugiye hehe kuko ndi burimo gupakinga kuko twari turi kumwe. Ndamubwira na mama ntituragiye, ntitugiye gutabarira igihugu. Atangira kurira. Ndamubwira na mama nubwo si ibyo ni ibiki, nubwo se ntabwo ubizi impamvu twajya mu gisirikare cye cy'Abagande. Wari uzi yuko se ntubizi se? Ntabwo twigeze tujyayo kubera ko twashakaga akazi. Abavuye mu mashuri twavuyemo, arambwira ngo ndabizi ngo genda ujyane n'Imana yanjye. Afata agatenge arakama, igitenge kirakima. Intambara yagiye kurangira nkigafita ku gatenge. Kandi icyo gihe kwa Mugani hari igihe byakomeye cyane, n'abantu bazi yuko ngira ngo ntakibaho. Hanyuma iyo numvaga muri jyewe ngomba kurangiza intambara kugira ngo nzajye ndesange mama akiriho, icyo gihe Imana yarabinkoreye, ndayishimira. Intambara irangiye, nta nubwo muri mu by'ukuri yari azi yuko twebwe turiho, ko akenshi nta communications twabaga dufite. Ariko mama kubera ko yakundaga u Rwanda, yabaye mu ba mbere batashye. Noneho ngiye kumva, numva barimo kumubwira kubera yuko abandi bo nta nuko ngira ngo bari mu kazi, ningewe wari uri. Barambwira ngo hari abantu ngo bavuye Uganda ngo batahutse ngo bari iyo ngiyo ngo ku mashuri ngo za Nyiragatovu, iyo ngiyo za Mutara. Ariko bavugaga ngo na mama wawe ashobora kuba ariyo. Njyewe nahoze ntekereza, nari nzi yuko intambara izarangira tukagenda tukajya kumwimura tukajya kumucyura. Mama reka da, twebwe twagiye twumva ari mu bari ku mashuri yatashye. Ndagenda ngiyeyo nsanga bari ku mashuri bafite udusafuriya barimo gutekera mu mashuri. Ndumirwa amase uwaruzi ni ukuvuga yuko mama nta nubwo yari azi yuko tukiriho, nta nubwo yari azi yuko, yumvishije gusa yuko hari abantu batashye kandi bagomba gusubira mu Rwanda. Afata umuhanda arataha. Ubwo namusanze ku mashuri hamwe n'abandi bantu bari bahungutse. Ibyo rero that shows you how umuntu utazi yuko n'abana be bariho agafata umuhanda akaza ari wenyine nta mwana bari kumwe, akavuga ngo ndatashye mu Rwanda byaye. Rero yakunda u Rwanda n'Abanyarwanda, Imana ibimuhere umugisha. Rero reka mbonereho umwanya wo gushimira abantu bose that put a smile on mama's face. Ni benshi cyane ntabwo nabarandura, ariko ndashimira Zee Kabutura umuryango we, ndashimira Padri Inshima Tata wakundaga mama cyane, we yanamugemuraga n'amasakaramentu akaza akamuganiriza. Ndashimira mama Inyumba nibakiriho simbizi ariko imana imuha umugisha kuko yari inshuti ya mama cyane. Ndashimira Specious Kayihura, yakundaga mama akamuzirikana akamukunda cyane. Ndashimira abantu benshi, ndashimira n'abana abakozi babanaga na mama Nyagatare witwa Viani, yanamusizeyo ku rugo. Imana izamurebe, imuhe umugisha n'umuryango we. Ndashimira abuzukuru ba mama. Urabizi kuri iki gihe ntabwo byoroshye abana bagukunda bakakureberera kandi bakabikora babikunze, ntabwo bisanzwe. Umuntu yavugaga ngo zari inshingano zabo, ariko hari abana kuri iki gihe batanabikora, batabikorera n'ababyeyi babo. Rero kuba barakunze nyirakuru bakanamureberera kugeza ku munota wa nyuma, bana bacu Imana ibahe umugisha, uzakomeze mubigire umurage. Iyo legacy ya mama no gukunda abantu n'Imana muzayikomeza. Kubw'umwihariko ariko nshimire Anne, my sister Anne, wabaye na mama from day one, akamureberera, akamurwaza, akamukunda, akamukorera byose. Tudahari Anne, we love you and we appreciate you. Ndongera gushimira mama wa Anne, yarakiriye mama acyuriye icyo gihe yari anarwaye avuye mu Rwanda, abana nawe igihe cy'imyaka ibiri yose, amwitangirira, amureberera, amukunda. Imana imuha umugisha. Ntabwo narondora abantu bagiriye neza mama kuko bamwe simbazi, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izabaha ibyo umutima wanyu wifuza. Birashoboka yuko hari uwo wenda mama yaba yarababaje atabizi, kuko icyo nzi cyo mama ntabwo ashobora kubabaza umuntu abigendereye. Reka mbonereho umwanya wo kubasaba imbabazi niba hari uwo mama yaba yarababaje atabigendereye. Tubabaze rero, reka duherekeze mama mu mahoro kandi umurage adusigiye tugire intego ubuzima bwacu, urukundo no kubaha Imana n'abantu yaremye. Imana ibahe umugisha. And may God bless you.
Uwo yari Doreen Kayitesi avuga uko yabonaga umubyeyi we, umubyeyi umaze gushyingurwa mu masaha ashize i Washington, muri Maryland, byumwe na kuni i Maryland, iruhande rwa Washington. Ikino rero nshuti za radio shakwe mu duteze amatwi cyari ikiganiro, turasezera ku mubyeyi Koleta bamususire. Ikiganiro mwumvise mu bice bibiri, igice cya mbere mukamwa mwumvise mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, aho Odeline yamubazaga imibereho ye, imibereho mu Rwanda mbere yo guhunga, mu gihe cyo guhunga, naho yagiye ahungira hose, nuko nyuma yo guhunguka nyine FPR abana be bose bagiyemo kurwanirira, nuko nyuma yo guhunguka nyine yabonaga ubumwe bw'abanyarwanda mu bise ko rwose ari umubyeyi wari ufite ubwenge, ubushishozi n'urukundo. Igice cya kabiri mu bise nyuma y'imyaka 16 nyine Doreen amubaje ibyo ngibyo, mu bise ko noneho nawe yagize icyo amuvugaho uko yamubonaga, amaze kwitaba Imana nyine ejo bundi ku tariki ya 13 nzeri 2020 uyu munsi akaba yaherekejwe mbyibutse mwari kumwe rero nange Joseph Ngarambe na Sixpin Musanga Mfura muri kino kiganiro nshuti mwaduteze amatwi turabasaba rwose kugihererekanya kuko kirimo amasomo menshi haba ku rubyiruko haba ku bakuru abari mu Rwanda imbere n'abari inyuma yarwo harimo amasomo menshi cyane muri bino biganiro byombi Imana rero ibafashe kandi ikomeze imitima y'abanyarwanda bose ikomeze umutima ihimbaraga by'umwihariko umuryango w'umubyeyi Koleta bamususire
Thank you.